studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ombo fo fesi jottamani keddon o don sa sappo jeddi yamde jabbirima silimaaji chapande nay e joomi den tawa der maison de la presse bamako do o do wattu goto wodi hakkunde kumayre e sare yambo sekrabon kompetitiv wi de nyawno dirtedo coronavirus o lamobe bami anni wattu jono dum won uddude ciude e koldi bamde le lewru me fayoto le lewru me ndi janay mudube kollitiri wi de bitikaaji dido fu uddete le lumoji mawdi so bami fa sappo e jeego yamde yottiki to bana matono dewle de kabirte hitane fuuno hitane hikande holitaabe de jamaade tanni koyde le odo nokku sanne so bami fa ciedunaati tan le ngallure bamako de wala fu dulludo widno kurangaaji tadirta wakkati furno yimbel newtortobe kurangaaji wombe leedi me dindi kay kolliti metti muuden sanne sekrab di wonno sebe kabaruuji dum jogino do kikidaande di bismillah modon e hedaade politi ndi wiri ciudi ekolli di wuddama le leedi meden di fayottole jenal lewru me waror nduudi do anniaji bamam wakande batu ministre wadno le leedi meden di be kokki o do communiqué du le on do wattu fu be kolliti no nyaw coronavirus o worino dum lati sababu mudu sebe gonde wadde di do anniaji nyaloma hande yoga yimbe le be do kolliti dana kaja faba muya fa kebe famtar kedden aminata jall
la mu ko be leedi mali bammi anne uddude ciudi ekol ngaji di fa jenal lewru me 2020 dum wadi ko ciudi ekol di udda jonte tati tiagal mudun e leewi gouvernement ma o di lay ba mama fa hada saka god o nyaw coronavirus e leydi di lamu ko be bammi lay goddi dun e de yontere dum woni uddude lumoji di alimentation ngaji di fa warde e bitigaaji pamariti udditingo lumoji di wadan jeegon yande warde sappo e jeegon yande nyaloma alimentation ngaji di jeegon yande warde sappo e jeena yande jamma bitigaaji pamariti jeegon yande warde noga yande jamma premier ministre kany e ministre kumanido kebal leydi di docteur Boubou Cissé mahali ele kawta alal bar jabbine de gouvernement mardi o ana anni hokkude milliard ngaji temede nay fa jabbo futteji e o nyaw e lewi makko gouvernement han yopure golleji yogaji fa walla yimbe kany e gollirde yogaje di laawi denturdi buri tampinde ka fa hande gollal fe hunde wadaka bangal majjun yimbe gendi be kolliti metti mudun en e di laawi denturdi bamade o nyaw coronavirus tawe ballal fe gotal be ngala
holitinde wi nyaloma hande dum woni yimbe ele jenginobe wombe leedi meedi ndi wakande be ndarno faabe ngada majjer mabbe de hollitaabe de mangal pad en kanyen cakki dido golleji be ndardi wattu jono laamu yobobe dum won lewru mabbe watundu le lewru marsu ndu fa hande be dokkaka dido cioggul lewru hollitinde wiide dum won dido kabaruuji fodo mba hebdu dum won do bemal ame ande to dum won numeroji ame whatsapp di hollitinde wiide numero anni dum won 76 78 50 odo numero goto on andirdon dum no wattu jonono jababu woteji di leedi meden di hollitinde wiide le chapantato fu yimbere ko yata teme deron dum woni kany teme dere e chapantato en jom kany en jeltile limbe le teme deron fu no hollitira wiide wattu jonoo dido woteji jababuuji di hokkama to cour constitutionnel to leedi meden di wattu jono kanko sumay le siso ila le tour arande watnama to nyafinke noddirtede Baza Ag Hamditu odu watnama nokko noddirtede Menaka kanko noddirtede Aissa Cissé burdo andirtede Chateau watnama nokko noddirtede Bourem Ahmada Ag Bibi watnama nokko noddirtede Abbe Bera kanko Baber Gano odu Oma Yimbel watnaabe le nokko noddirtede Jenne turuji dido bo dum waran wadde le sappo e jenne lewru avril warorundu fa handen honno nyaw coronavirus o wori le leedi meden di nyaw o omo wonde e lanyude le nokko sanne dum won laamu o dubami anniaji joni dum won dido anniaji kay yimbel agotobe kolliti wiide jabanay dum anniaji di won hodum fa diere yalon bitika di kan udrede ko yawi le leedi meddi be kolliti so laamo bami di do anniaji tan tinno ya fo cioggu kuram kany en diam mangasiji di do cioggujum den buyte fa kebem famtar kebem Aminata Diallo
lumoji malidi hankasen uditan jeegon yende uddan sappo e jeegon yende ngol sariyawol bamama fe boyali ko heewi e jaagotobe chalanike ngol kedo dan check Umar Sako kanko mo horejo syndicat national des commerçants detayan do maldo
90
sa bami temdele fu hewre bambara sappo e jeena ifum sotobe wombe le lumuji di be jabaali sa wi a horejo sotobe an haali wondude mabbe hakkilaji min pammini be ko gouvernement on daari ko mi don kaani turtaade haldude mabbe nanno e pellisi be jabata sona stay gouvernement o an waldira be jawdi sotobe be bi laninaaki e gollirde ngol sariyawol illa nyaloma le signature magul wadande sona stay laamu o an walla be almusaddaji mabbe sek Umar Sako kanko mo horejo syndicat en des commerçants détaillants wonko sifi hen denago e le lumoji di ardi dum fu ko jokki hen bitigaaji di kany e kesuuji gondi e le lumoji di nakani yobe binede loi be laamu an haani bamande be jankani e foire hakkel binay e tawede fu communiquer gouvernement o hollitaali laawi fe goti fa walla ngul sariyawul na hokka be kuyan e le majjun min gadi ko min baye fu fadda en ko ministere o sifani min hen kamin kebaaji
nyawno dirtere coronavirus o nyalawma hando yimbe la sappo njom dun yaay modon leledi meden didi do kabaru ju sudu ministre huminir challal leledi meden di kanyo hokki dun dun gadadu yimbe be odo nyaw nangi leledi meden di yimbe la chapan en jaddom en nayon holitindi wiide jaddom kanyo en keddile nogay go kanyo ngoni ona chamtanabe so bami fa dun won wulande nati leledi ele de tan fu fota le ngalure bamako de kanyo ko heddi leledi malindi fu kura ngay di jahantan taja le majjun jamarne holiti wiide metti mudun en sanne no odo golle worri micciteden wiide ciude dogotoroji di dan marton sanne kuttidi di dan yottoto nyawbe wonbe tonbe fa kebe famtar kedden aminata jall
association des consommateurs do maldo holliti tidalaji mudun bangal heugol foire jubbondiral golleji foireji di jaadani e lewi horebe de walde laawi fa jogalal hebe hen anakaani hebede fa darna ta igul wakkati fu foireji di abdul wahab jakte kanko makkeyaado de walde asakuma wonko sifi hen
ay solution mi fos
jogalanga mi nartangal woni e ngada ko en baayi fu gollirde energie manito darani be jubbo gol golleji kalisngol kany e horebe be anakaawi yewtude golleji di sona be ngatan hakkile mabbe majjun wakkati ji yogaji dum warata tidala energie mali wawata hebenede jogalan wakkati do hitande warta fatima do dum handi e jawdi teddundi misal hono moddinde barrage gotatan ana way bamude ko fotata dubi tati dunke en gollal bangal cellal kolliti wiide rafi hekude foire e o wakkati wulare ana latani tidallaji mawdi yimbe yogabe li dogotoroje den docteur alkadir jara mo medecin wonko sifi hen kedo demmo wulare nde an jogi kutteji mawdi e yimbe mawbe sabi ana bayi waddude e mabbe wulare cialdi dabbitinde ana bayi latanade be nyaw tidalla odu ana wodani jon en clinique be be jogi sawrotobe fa heewi ko burata malni hawre neddo dogotorobe gollobe e di clinique ngaji mbawata wadde golle o sona foireji di
atitani courante
min gadi ko min bawi fufa dayan ko energie madi hali e do majjun ka min kebalti
holitini do kurtunguji mawdi ngadoji wakkati fu no gunde dirtedo banamba wo hitande hikande ka di do kurtunguji kebay wadirde hono dum wowirno no micciteden wi di hitande fu ko yata dewle temdre chapande jetti fa yotto dewle temedi di kanyen kabbetele o do nokkube bi hitande hikande ko haba ton fu buray dewle chapande joyi e didi ngam nyawno dirtedo coronavirus le leedi meden di kedama konko no dirtedo madame konate kumba kuyate o yo gote dun gollobe suudu meri to banamba to ko sifido hen to faccitango aminata jall
ni yala je
min kebi tidalla mawdo hitande hikande e moddingol dereji dewgal e li cercle banamba o ana fota duubi do min kebata temedere e hewre bambara fa warde timi didi yombaybe ka hande kurtunoji boodi waddude di ko min kebita be debbe sappo e didi hambe hurtade homo fo ana huli sabe nyaw coronavirus o mido mide tiagal o nyaw ko heewi waran sinnyinde dewgal mum
nake simplement
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
sekrab de lo ne lay kire duuji to en puddira nokko no dirtedo bankasi gellel gel be noddeto Soudan gara wiama an le lamu bankasi so kenen yimbe le joina kaborde kanyen nanno ton wakkati sappo e jiddi yamde le majju yimbe di non kanyen keddile hen wiama jago wobbe du barmi le hen sanne wattu jonan leedi suudu dogotoro nokko no dirtedo bankasi se urude ngardan fa nokko no dirtedo jema gellel mabbe gel be noddeto jangirte idum le lamu jema o wiama yimbe le oje foren wobbe tombe kanyen won yimbe le joina kaborde ngi so nanno e fewtude den ka be kebi ngal wala fu keddido le hen batte no nyaw coronavirus o wori nyaloma hande no imma daraja no gonde wade to tumbuto yimbe andambe kabaru dinaji kanyen gonde famine ton yimbe wobbe li cercle nga joyi gonde le region tumbuto fa gonde famine de fa yotto yimbe ko minibe kabaru dogotore yottinobe kabaru be fa gonde famine ton gondube lanade o do golle dum woni faddinde no dirta jallo ko humanitaire le leti be den di sekrami mitintina on tan wiide dum woni hono fatin jeggiten fe nyaw coronavirus o yomo nyaw gonga non an wonde matete sanne le ngalluji de fu fota le taggal leedi meden di wakkati fu fota jomun yeggita lotere juudo mun sabunde fa feewa min joti on kala do modon tawen le mari fo e mangal mudu holliti divide bamako do min jodi kala noppi amen di an le nokkule de furko watta ton fofdu an yotto min do fota cikkito don fe wiide kala kabaruuji ko yurata le taggal leydi kani le wudlendi fudido kabaru jana jotto min do ko min gatte hono kamen tan kani ko min gatta en hono kamen fa hande fa je feeno ko nandiro no do e seda yotere meden dar wodi wassalam